Mawne laso e jeetati lewru février hitaande duubi ujunaji ɗiɗi e laso yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoul Moumini yettinta e moɗon. Nder sembe habaruji meɗen hannde en kalan dow filla batu puɗɗol golle ñiɓol luumo dow tawa ton en dan to milliardji sappo e jeenayi gattoyte golle ɗen gaɗe caka lebbi sappo e ɗiɗi. En kalandu ni fa hannden dow andinore CNDH andunore de nder mum fedde de waɗi filla ƴewtinakigo naki no waɗe nder ministére kawjiɗo filla sogeji leydi. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannden waɗan dow hakke windoɓe dewte e gaɗoɓe jimi baadu ni ko laawol laamu leydi gon singama ga renude hakke ɗe himɓe gon ngala no giya hakkeji mum en ɗi. Kenga der andinore CNDH fedde leydi mawne hawjini filla jinganade hakke ɓiɓɓe leydi fedde de waɗi filla ƴewtinaki gonaki no waɗe ton andan nder ministére sogeji leydi. Fedde de duni wi'i ko kanno jokki gaɗa ko gomnati wonno waɗa ɗum andan fuu. Fedde de duni fa hannde en ƴami ko watta gomnati jukkaɓe juɗe en tawa nder gacce gaɗaɗe ɗe fuu ga nde en daari ni nder kippitakiji ɗi andan fuu sogeji meɗen ɗuɓɓe barama. Sa kettinoɗen ko Hamidou Moussa Talibi kalowo dow inde CNDH wi Asumane Chinagam famtinde himɓe.
Les drames d'Inates. Di Chinagodra.
Bala o gaddo Inates Sindagoder e nder leydi ndi watti leydi men leydjurgi nagol. No hani du fame moy en goni hore gacce o. Woɗi sogeji leydi meɗen mayɗi do cuusal ɗin teddine. Fudu ɓiɓɓe wuro torraɓe ko sukaɓe e rewɓe no tawa ndem. Caggal majju CNDH fedde leydi Niger jinga noon hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe yetti sanne gollal orgal ko sogeji gaɗi Allah du e gollidol hakkunde mu'en e sogeji ɗi leyɗe yaasi. CNDH no watta dande e sogeji leydi men e ɓiɓɓe wuro ɓen kakkilo.
Fa hannde ni nder andinore worre de fedde de wi'i ko snacks fedde jinganore jannginoɓe université kan e gomnati jooɗa gaɗa jooɗa haale ko watta mosola heɓo. Har ko darta murtere jannginoɓe université fedde open fedde leydi mawne hawjino filla jinganade jande lokkol nder leydi meɗen nde ni fedde de wi'i ko jooɗa haale tan hana waɗede ko watta mosola heɓo caka gomnati e fedde de en dandani ko Alaji Amadou Mahamadou ardiɗo fedde open de wi'i Nafisa Adamou Sirfo gam famtinde himɓe.
En réalité les cônes nigériennes
hande en jande wala no yara no woɗiri nder leydi Niger ko waɗi ɗum ɗum woni laamu leydi ngu ndu woni wala no hokki ɗum sembe. Saɗorma tawaɗo nder jandeji université Niger o hande laatake saɗɗormaji ɗiɗi kayɗin tilon murtere lewru muɓɓuru ɗum ɗo yeruno lasibiri ɗon ɗum no woodi ko ɗum rimanta far golleji jande nder hitande nde. No wawi wadde du jande hitande nden wartire ɓolum ɗum torran du sukaɓe jangoɓe ujunaji mawuri du sukaɓe jangoɓe ɗuɓɓe no tawte nder nokku gotu yaadu yeeso fuu hettake. Ndenne on ji'i bononda mawɗo noon ɗum laatani leydi yinde yaadu yeeso. Jooɗa kalen tan wawi heɓande ɗum mosola iɗum do hoore gomnanti jooɗa kalen o waɗe heɓa sukaɓe ɓen coɗɗito jande.
Cakantarare tawane caka Burkina Faso Mali e leydi Niger cakantarare noon to kippitakiji gona no gaɗe sanne himɓe du ko watta million go'o e ko deki goni feroɓe no kuuje mu'en hanono fedde OCHA haaliri ɗum nder andinore mum. Nder andinore worre de du ni fedde OCHA de wi'i ko himɓe ko watta millionji tati e ko deki tawra rafi keƴoran ñamri rafi hakkillo fukkingo ko wawi wadda daɓe ñawu ñawuji goɗon. Baka du fa hande en fedde de wi'i ballaji ko himɓe gona no waddane no hani du ɗum hawra sembe leyɗe tati ɗe gam ko watta mosola saɗormaji ɗi fuu keɓo hano o shahaliri ɗum nder andinore mum. Ɓiɓɓe bomɓe laso e ko deki bara ari maɓɓe kewɗe du bula goɗɗe du jaɓama wakkati Barkan orgal sogeji leydi France waɗuno yilaru mum gon gante fude to ɓiɓɓe bomɓe ɓe tawa sappo e jeenayi laso e ɗiɗi e laso e nayi lewru février hitande duɓujunaɗiɗi e laso. Yilaru du ni hokki orgal sogeji leydi France gal andude to ɓiɓɓe bomɓe ɓe gonno cuuɗo nder cakantarare liptako. Nder andinore orgal Barkande du ni sogeji ɗi kolli ko sembe durogo kan en tawda nder cakantarare di andan caka leyɗe tati ɗe andan gam renude himɓe e are mu'en. Kenga golle ñiɓol luumo dow tawa fuɗɗa ardiɗo leydi kandu naati yeeso batugu enda milliardji sappo e jeenayi ceede CFA ka en goni gattoyte ko golle ɗe gaɗe lebbi sappo e ɗiɗi du golle ɗe keɓana. Nani seɗɗa nder ko Mahamadou Issoufou ardiɗo leydi Niger wi'i nder huttuba mum ton endan wakkati puɗɗol golle ɗe enda Abdoulaye Aoussouk waddani en habaru o.
Je me réjouis d'avoir
Mido werti handen sanne e ardade batu puddol nyibdi mo intino luma tawan mangogo mido mila du do yaade hitande min garto mabbitide ngo luma nonnon du yeru no beltorimi e golleji di min kebi wadde der lawol sigila cingado gam yaadu yeso leedi ngo dubi mudun jenaini jemma ila nyaloma miden tefa mo intide leedi amin e jiida am du yaadu yeso hebama der mun du no wawi hollude ko lumaku sembindinama emu miden taba du der leede duuni yaaru leedi ndi lumaku wodi sembe der mu denne puddol nyibdi ngal garmi mabbitide ngal no holla ko lumaku no wodi sembe sanne do der Niger
sip de l'économie du Niger.
Gwamnati leydi Niger ni singi sigila ko watta maru sodo take kaden leda yasin har hitale dubi ujuna didi e lasode Allah jabi. Jome rugaji gori bio e jambalaka en dubi ini ko sigila o tabita ni sete dun dari dun buti chede angare wanden dun buti du fahanden chede hita kuran kaden du fahanden gwamnati jewtino fila chodi take maru jemu enko gwamnati watta dun andan naniko bebi Musa Hassan gamfamtinde himbe.
Angara chada.
Birgiri angere ndi chadake. Seni chada angere ndi am itama ndere maro mahunde fuwen heddan takoma. Palaji maro din duombati. Miden kocha sakur angere budu jinaji didi ekeme jenai. Wape nyandere mba uno maro mumpi. Seni njopi chada burta leuru kodun hanta.
Tabi kumbiso.
Dini miden kepanu angere lobo esafareji. Gan wakatiji gom. Nyawuji gondo nata audi rigidin. De netto hebi laway safari. Ba watti angare onnon. Mere non. Umfudu no balla non. Gando uro gobiyo. Gollal maru ni ura hokede sembi.
Gomnanti wara soda gineji. Gollobe maru benno bembaviri wurtade. Gam hande ujinaji didi ekeme jegon sota sakur maro. Se ujinaji didi ekeme jetat sota sakur maro aminom. Nuhumta nami mura aduji ami. Bedo wakatiji gomdo. Ndi amwarta nyama nami palaji ami maru.
Yuru gangwa.
Fedde golloobe moƴƴinol ordinateuriji internet hande mawne gadi hawrine mum en gonton en dan centre culturel américain mo nyame hanono ardiido fedde de haaliri dum ni hawrine mabbe debbe gadi dum gan sembindinde bandiraabe mabbe der golle mabbe nani ko baako Habibu wi Olivier Asokba vi gan famtinde himbe.
Elle permettra tout simplement.
No wadal lawol no watta nimbe pama no be nawtorto e are internet o gam hande ko andudo fille internet der no kujo futawa misali farcella nimbe jande e lumaku denne to amin mana majju woni sembindinde golleji ardibe kampaniji din heba di nyaaro yeso do ko yaawi bako der leydi meden Niger no sigili yaade yeso chubaki ko windido inde mum do talki chubaki ko jamaani dun no golli do huda non ko heedi gamde woni arande ko dum wade do denne sayto nimbe kebi tindinoje sanne dowmu gam hande no wodi miloobe ko dum wona gonga e jiidan gouvernement no hani wada andinoje dudde do majjo hande golli turdi jaman di hunde non ko heedi do der Niger
nouvelle ici au Niger.
No wade ko watta ladde e jaay leydi Niger de nake no wodiri dundu sabi ko gomnati leydi Niger singi laso didi lewru fevrier hitan dubu juna didi laso sigila gom sigila mo darmun ladde termittuntuma hawjorte no wodiri fedde andirane no we international kan halfina hawju ladde de andandani yewtere Abdullahi Haruna ardido fedde de e Mustafa Mamman Sani gam famtinde himbe.
La délégation de justice.
Sigila no mballo ladde de hebarene gamla wala mu no fian neddo fu gaddo gacce forebe yartebe der sigila do ma ladde ben do no kani keba bawde kejude e golli tirdim gam durbi didde e wujjobe loho latibe no don torri ladde de sane baka dun don wala hen ibe kani durbi didde du faande e bujjobe gineji njaru njaruji no witina dun do saylanaaje piroji biteedi doron pilotodi no kokkabe habaruji jewde ladde dem fayfar njobdi don do forebe do mobe ladde hembre min godi to min jotto e jipporde lanaji piroji dun do cede jamta miden ballire du faryadu yeso arzuko on e halaka kalten ka fadde sigila do mo ladde on no fudda sukabe termite la soji dido min ko janta teddengi illa l'école pamaro fayotade université miden gada tugal dabaji e bulli
on fait aussi depuis pastoro studio kalangu
ñande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtar pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtar pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
asawe alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten faada studio kalangu yado leydi niger
bani ko lawol lamu leydi singama do der leydi niger gan renude hakke windobe dewte wadobe jimi wombe no nawtoro arede fu galano do tanu lawol lamu leydi gol dundu wonno hela sembe yimobe e windobe dewte de anda asewe bittido o bnde a biro kawjido filla domol hakke windobe dewte e wadobe jimi de anda asewe bittido woni bnde a sarusi kawjido filla domol hakke himbe be ni wadi hawrina firta ko e gom nani yewtere madame zarami faji kachalla kan he michel djeji
par rapport au texte le Niger n'a pas de
pou do ko jewata talkidin sadarmo fuwon wala der majji labi kanudi joddine fu joddinama gammo inde labi darnoji hakkeji jimobe no labi seria majji wontiri illa hitane ujinar ekime jena e chapande jena e joyi ko labi di joddina dey bayle kewde wadama gam wakati fu e wakare mum gonga jehol yeso hebama der leydi mendi ko buri leyde takkidi he ami nodi hawjirte e noy hakkeji jimobe e tawabe der golle fina tawaji labi seri amu funo tawa der talkidi di gomnati joddini biro mun no wonno hawjo labi din fonditol hebo gandartingo hakkeji jimobe e dewtinto deni nawtortobe jimi di no doytono lawol lamugo deni hananon jukken dun ko watti
sako dudal yimobe no ngara to modon jabde hakkeji mu'en ba ko gere mabbe no boyto wiide ko gollangal jogata ko neddo kasi
vraiment c'est le quotidien
goma on kai wakati fu ibe boytoro emu deni yottake to cendol ciede de ibe boytoro ko be kebi labbi jeego o fu minen cenda ko watta millioniji tati yaade joy waldere fu kile kewde do fu waldeje demin artirta hokkude jeddi kan woni jimobe gam fardon lawol no don ko jewete tuudi radioji e teleji wakati fu jimi jomun no nawtere sanne to am uri hedde cede deni jewama lede gontakide amin golle ditta il labi mido huno lede den don nawtortobe he jimi din don
moy en woni gollidobe e jimi yimobe be
attendez-vous les radios les télé
golli dobbe ni woni han ono en radioji teleji company jahale company chilali hoteliji farmasiji to nyamdu sotete ko nandini an kaini to jimi i wattete gan gainade no wawe lasi bede der himbe nawtortobe e jimi din don der yawtinaagi gon komi ngemi ngado min pamoy ko wakati ko be tefi en don do tanu lawol lamugun saybe tawa en don andanangol andado ko hi'a der mago
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kalangu e fulfulde dow yewtere pindinol meɗen handen yewtere waɗude dow hakke windoɓe dewte e jimi kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla miɗen miccintina on ko batu joɗa kala studio kalangu handen waɗan caka hokkoɓe habaru Alassane Kuzi Mohamed kan ardato batugu
studio kalangu
nder gallu ñemey
do radio alternative
lamba capande jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capande jeenayi e joyi toɓɓere goo fm
birningawre
do radio marhaba
lamba capande jeenayi e joyi toɓɓere goo fm
dolbel
do radio gorwol fm
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goo fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
tamaske
do muriyar karkara
lamba capanɗe jeenayi e jeetati fm
buza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere goo toɓɓere joyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu